canción de Beats.
Que los ritmos seguía.
Mungu wangu wewe ndiye jemetali, acha mapenzi ya kwako yatimizwe. Nifao umenitoa na nifani na kukwenda, nikikumbuka pale nyuma niko leo. Kwa kweli bila wewe baba mie singeweza, kulala kwa vibanda ukosefu wa chakula, kudharauliwa kusingiziwa nimesemwa. Ila natambua you are the judgmental, my guadalo you are the luaza. I will love you till the end of my life, I will never ever please another luada. Papa loko kuju, papa loko kuju, ay. Papa loko kuju amina ngojo noi. Papa loko kuju, papa loko kuju, ay. Mamonka pedora kili pedekeche, pedekeche. Why you gonna get when you love wanna lia? Why you gonna get when you love wanna lia? Why you gonna get when you love wanna lia? Wanna lia juu ya lava, lakini kwa kegoda muna mtu analia. Lakini kwa kegoda muna mtu analia. Lakini kwa kegoda muna mtu analia. They never feel water. Why you gonna get when you love wanna lia? Why you gonna get when you love wanna lia? Why you gonna get when you love wanna lia? Wanalia juu ya lwava, lakini kwa kegoda muna mtu analia. Lakini kwa kegoda muna mtu analia. Lakini kwa kegoda muna mtu analia. They never feel water.
Feel water.
Lord of mercy.
Bona
kwa mapenzi watu wanalia sana, lakini kwa kegoda muna mutanona mana. He is the father of the world. Aliteteka msalambani juu yangu na wewe. I Mr. Ima I'm loved malwada. Bona kwa sasa ndugu na bodo mapenzi. Nyasa ya wanja heshenda huyanza. I will never ever betray you a wada.
Betray you a wada.
Why you gonna get when you love wanna lia? Why you gonna get when you love wanna lia? Why you gonna get when you love wanna lia? Wanna lia juu ya lava, lakini kwa kegoda muna mtu analia. Lakini kwa kegoda muna mtu analia. Lakini kwa kegoda muna mtu analia. They never feel water. Why you gonna get when you love wanna lia? Why you gonna get when you love wanna lia? Why you gonna get when you love wanna lia? Wanalia juu ya lwava, lakini kwa kegoda muna mtu analia. Lakini kwa kegoda muna mtu analia. Lakini kwa kegoda muna mtu analia. They never feel water.
Yeah.
Lord of mercy.
Lord of mercy.
I'm in love with my water.
I'm in love with my water.
Niko kwa toa.